Jaja. Na feel good si mchezo. Many kill me na yako michezo. Baby hello, twenda slow slow. Wena mimi daima si mwisho kesho. Sema no no, kemea pepo. Wakija na visha wishi mambwa koko. Nasikia ra, ra, kuwa nawe baby. We wanguwa noto, wengine michosho. Kwako sina gama pepe. Nasikia ra, ra, oh ra baby. We wanguwa noto, wengine michosho. Staki mali uende. Lote lote, hasta siko. Haste haste, oh, oh. Kote kote, mimi nipo. Paka nizikwe na we yeah. Unanichomeza, moyoni umetosheleza. Nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. Unanichomeza, moyoni umetosheleza. Nitakudekeza, siwezi kabisa kukupoteza. My love, my love, my love, my love, my love, my love.
Yeah, yani shingoni umenika hapa yeah. Sifurukuti umenika hata. Sina mbawa ila naunaka napa. Umebarikiwa mwendo na bambata. Hata kukupata naona nizari. Mana hata nyo siku ndoa naona nimbali. Kwenye swala zima losafi nimekukubali. Yana nanukia makwapa mpaka majewali. Hii safari tutafika tu mdogo mdogo.